mateka yanditswe yuko ashoboye nananirwa nagacu uko guhinduka kamugaragaraho umutima uzuye imbabazi nyinshi mwizere uzamenye ko satani yagufashe ni wumva urugamba rukomeye uzibuka ibanga nkubwire muvandimwe nkubwire impamba y'urugendo nikakwibagize intego y'urugamba nubona udafite intambara urwana nazo uzamenye ko satani yagufashe mirini wumva urugamba rukomeye uzibuka ibanga nkubwire amakuru y'urugendo araguye benshi birirwa biruka utazi iyo bava n'iyo bagana uko bayambariza kwishyiga amakuru y'urugendo araguye benshi birirwa biruka batazi iyo bava n'iyo bagana uko bayambariza kwishyiga
Yeah. ndasumirwa n'ibigeragezo gikuhirwa n'uwanditse
akazarya
ku mbuto zacyo.